yeah, yeah. It's your B-Boy Blada once again. 1, 2. Napopamba na kwa mdundo misila vita jihadi na potupa maul Sanda kalawe akiri mtaji na pofanya mi na manisha So ili mladi kuimarisha nguzo ngumu misingi yeni tikali no Mara hayo fika mona pepo na kemea Atokiwa mlefu kwangu na kunjo no naponia Na mtukana mamba bila kujali na puelekea Riziki mafungu na weso mungu adonkia na wajakaza na Kwenye ramanda mesha potia na pasuo pepo misila bendere na pepea Ayayayaya mistari feki me expire na wagu Usa wanastuka mana na gusa papaya mgona Duwe lesu wiesha na ngoma ni dedication Na mikude nevo eva na wapa na motivation AI kasa wa sawa bida wonga hapo la midao Mwende wa saluta mkunogo na jikute rapper Nuka kikwapo na wifia soda itikadi huna Fingo takalia soki goda na 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 kula buyu na chakula kula bati Na chona mapicha picha watu Zene sabati unachojua kuwa Na wama rapper na weka kate fumba macho Pigia dua bendela nusu mlingoti aibona Jani boza na mfeto kila tuwa dua Tusha tusua kutoka getu It's all about me and I believe to my jaja And I know where I'm doing every day I'm gonna papa give time to the road in a push Na barua na vozi cheme zishombo na kipa kaza kakina Yo skiza mnyongi na fuma mshambo na buma Nikitwanga ngoma kapame toa ya kwe na buma ni kwe mara man Wazo mezidi umepitiriza jami ni bless Dania mane menshusha mujiza de mwako na seti nyore Na seti michongo za snitch uta seti nini moyonu na Tima nyongo na vuta picho pati kishindwa vuta na nege komando kisa Natupa kwa dansi kibege we Regendari mini underground anywhere Sitake shindana nami takugyoza underwear Na sifate na yozangu na cheze patapotea Kibaki na pepo cha flow hii minekemea Yero subai tura vufu people never die Hajarishi wani mwema ni mbaya au nekudai Take care we ambona jisi ndo na kasoro Hifeso singisi mdundo na olalia kagodoro once again B-Boy Blada.